Essula ya 25. Era na zino ngero za Sulemaani, abasajja ba Keezeekiya kabaka wa Yuda ze baawandiika. Okukisa ekigambo kitiibwa kya Katonda, naye okukebera ekigambo kye kitiibwa kya bakabaka. Eggulu nga bwe ligenda ennyo waggulu, n'ensi nga bw'egenda ennyo wansi, n'omutima gwa bakabaka tegunoonyezeka. Jangamu amasengere mu ffeeza, ne muvaamu ekibya eky'omulongoosa. Janga wababi mu maaso ga kabaka, n'entebe ye erinywezebwa mu butuukirivu. Teweekuza mu maaso ga kabaka, so toyimiriranga mu kifo eky'abakulu, kubanga waakiri bakugambe nti yambuka wano, n'otosibwa wansi mu maaso g'omulangira, amaaso go gwe galabye. Tofulumanga mangu okuwakana, olemenga okuwulwa ku nkomerero by'oba okola, munno ng'akuswazizza. Wozanga ensonga yo ne munno yennyini, so tobikkulanga kyama kya beene. Akiwulira alemenga okuvuma, okuswala ku ne kutavangawo. Ekigambo ekyogerwa nga bwe kisaanye, kiringa amapeera aga zaabu mu biseera ebya ffeeza. Ng'empeta ey'omukutu eya zaabu n'ekyobuyonjo ekya zaabu ennungi, ow'amagezi anenya bw'abeera bw'atyo eri okutu kw'okugonda. Ng'empewo eya serugi bw'ebeera mu biro eby'okukunguliramu, omubaka omwesigwa bw'abeera bw'atyo eri abo abamutuma, kubanga aweezaweeza emmeeme ya bakama be. Ng'ebire n'empewo awatali nkuba, bw'atyo bw'abeera oyo eyeenyumiriza olw'ebirabo bye ng'alimba. Okugumiikiriza okulwawo ennyo kwe kusendasenda omukulu, n'olulimi olugonvu lumenya eggumba. Olabye omubisi gw'enjuki, lyangako ogunaakumala obumazi, olemenga okugukkuta n'ogusesema. Ekigere kyo tekirinnyanga mirundi mingi mu nnyumba ya munno, alemenga okunyiwa n'akukyawa. Omuntu awaayiriza munne nnyondo n'ekitala n'akasaala ak'obwogi. Okwesiga omuntu atali mwesigwa mu biro eby'okulabiramu ennaku, linnya erimenyese n'okugulu okusowose. Ng'omuntu ayambula ekyambalo mu biro eby'empewo era ng'omwenge omukaatuufu oguli ku luvu, bw'atyo bw'abeera oyo ayimbira ennyimba omutima oguliko obuyinike. Omulabe wo bw'alumwanga enjala, omuwanga emmere ey'okulya, era bw'alumwanga ennyonta, omuwanga amazzi okunywa. Kubanga oli ku maamanda ag'omuliro ku mutwe gwe, era Mukama alikuwa empeera. Embuyaga ez'obukiika obwa kkono zireeta enkuba, n'olulimi olulyolyoma bwe luleeta bwe lutyo amaaso agaliko obusungu. Beera nga waggulu ku nnyumba wafunda, olemenga okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba engazi. Ng'amazzi amannyogovu bwe gaba eri emmeeme erumu ennyonta, ebigambo ebirungi ebiva mu nsi eyeewala bwe biba bwe bityo. Ng'oluzzi olutabanguse n'ensulo eyonoonese, omuntu omutuukirivu bw'abeera bw'atyo bw'asegulira omubi. Si kirungi okulya ng'omubisi gw'enjuki omungi, bwe kityo abantu okunoonya ekitiibwa kyabwe bo si kitiibwa. Ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bbugwe.